wattu foftere sugaɓe lukku hikka yo jonta ɗiɗi hewɓe e maɓɓe mbawata feyde dawde e wimaɓe ka ɓe holliti nawtorade oɗo wattu o banggal fijo maɗum hinade golleji cewɗi ley galle sere saraɓe ɓe
école yoppama mi ɓamal leçon ɗam ñande asuwere alan mi yaha mi fijide wawirab ɗam soni école yoppama mi wallan inde ɗam e golleji galle soni école yoppama mi wallan inde ɗam e golleji kikiɗe mi yaha mi fijide e wawirab ɗam soni école yoppama somi tilgui e jande mi fijida e wawirab ɗam ɓe
ley bamako ɗo hoñotoɓe hewɓe na woyto fewde lammukoɓe banggal faratiji ɗi sukaɓe jawɓe essence goni e muɗum saabu ɓeɗo sukaɓe temedere jayata kala litre goto essence mo yiite yaawi nanggude to santun sukaɓe commune ngaji jeɗɗon cercle o dardi lammukoɓe alkamsare hannde huncande hoore birgol hantingol e ley théâtre ɓe gaɗi ɗum ɓe memi ɗum ti alaji kewɗi pawiɗi dow sukaɓe hono naftorgol dow sukaɓe ley golleji tiɗuɗi rafi tawrede talkul lollirdu ardeni suddede ilayonali sukaɓe rewɓe kayeɗum kabaru golle sukaɓe hewɓe ley nokkuji damaji jahan joni ka to kucala tun ɗo tew dewel mo duuɓi tati yiita keñen sappo e jeegom lewru décembre ley fonce suudu mabɓe e wi saraɓe ɓe gila ñande altinere sappo e nayyi lewru décembre ndu eɓe tawta noon oɗo suka sutura makko waɗama alal bar keñen dow oɗo kabaru mettuɗo timata yewtere meɗen magazine tous les enfants du Mali hannde on jarma heɗade yo en jii jeɗɗiɗe warore
yewtere sukaɓe man fu wonno